kuse moyo wangu baby uko mwingine sitaweza kwenda baby unavyo nugusha ya kunyonga kabisa ndo unanimaliza baby unavyo weze kukoreza ukinitupa mkari pa pressure I don't ya kunyonga baby unipe VIT mata baby unipe nyote nina hum baby I don't ya kunyonga baby unipe VIT mata baby unipe nyote nina hum baby na yako sura mamiro na matimbo umebarikiwa sasi za kidede zimesimama kidete na yako sura mamiro na matimbo umebarikiwa sasi za kidede zimesimama kidete asa jipendue jizungurushe baby nikubambie asa jipendue jizungurushe baby nikubambie baby njoo
kwako mfungwa tena na vimba kuwa na wewe mtoto chikichiki my love my beautiful wendana na mimi my beautiful wendana na mimi kwanza kamejaza kaina aina katoto soka senji kaina aina tabasamu lako tamtam tumesha kula na kiapo asa jipinue kizungurushe baby nikubambie asa jipinue kizungurushe baby nikubambie oh na 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 come baby
oh come baby unipe sham tam baby oh come baby unipe sham tam baby oh come baby unipe sham tam baby oh come baby unipe sham tam baby.
Smile. That's a boy.
You left something.